waye ummat oromo kana da yitsu lata shalaka yokan kuma la jatani ali sandu ayyo toromo bara motu mandar gita itara busame nairobi tajje saman kesa tokko warri sabekan jatanin bulchadansa ummata afna suka bakkate dubbatan kitamni haran obbo taati libanin barresane kadenye bai akajirutti ajjefa mujatani ali kesa motu mambar sanar kakaba soran nama sena jatani ali daga guddate fi kitabicce barrese obbo taati finfinet bilbilu andubise garasatun sindebisa
ayo babaro to legal susan nagaya shalaka jatani ali yohana moku mala jatani ali jaba fi jannabiyyat laben nawane dun farsan qaroma wane duniman gobanin dawatan sirbi jannat namit wobbe khisas khula dubul shabai godin borana khisallet akduri godin sidamo jaran khisat kelobba bora khisat garga mugofat bujin police tin tinne khisat nam khula dubul chatin bai nam dipu ballin biyar ga jadani farsan wanda ga guddan khisa fakenna fi jatani net idolle barsi fadda nam diraja radda be sabanki nagadda wanda den kan duru mahimani warro ruhana ori bonat sanir rafita mal jabada wadda jadenam gorsa bai aki jolle no si subla baratu osteli jar fla bulcha ba khaisatti wa ne du jar namo ani sara ga gudda khaisa tokko mo mal tu yo ya ballo du bisu jira am tiga fata ma biro barno to borana wadda chalaka ja tani malin ka batta jere ringa ga fat
chalaka ja tani le yo wan to ha sani guddom iri no ma ta latte te na ayro am han khaisatti guddo dar na ma tabdi la fana ma jidira ummata na ma ti to jere ti jidiru danda wan mantana la fira targu jir fa ummata ke satti balinnan uji misoma uji barnota uji nagenna ta margu jir kham tsufayu chalaka duru la fayti ni de na chin dandenna anga ba ummata wannan ka babun tokko uji barnota ummata na inni ratu jahin ka wadda ummata ni ha adon baratini ni akka charata e barate la ke sito akku ummata sun barate ti ummata diyan bau uji ni ne la ratu jere uji guddo uji misoma te ni en ka wadda am wonni dere azu lo he sat e fula dadda ta ta gartu oni je jobdu na ki sare ni onna ke de dusi ma wonni kon ce sunu yi wa ni ne je hekke ni jobdu ajra uji ade sala kun duri ga ni je de sunu dalo si am dur kullo ni rafu de ni je de dubu ma wonni nu alkani giya bonno hin gesto ta na mo wan na ge ni gos ya linku batani ummat sana wal tikabe wal lage sito akwa ni na ga ni wal injirate tin jedo uji ni no je de uji guddo chalaka guddo ka bada gababu ma tin ni nam jira hi ba yochin de ni nam jira jira na ni jira ka ba kubun sha ko te na nam jira hi ba ya ka sitti gababu sun dan da
barkun to ko di bisa dali fi sagaltan wayo khasi je sani dal sana aga dalle na mi wani sa hasa inni to ko tilbu ada bo male kuma dudda la teje albin isa sun na magam kai jirta cu dande
wannan ne jare buwa gudda wurta yatte na ne dutu kula du ga jira sababu sa te ne cu barate nami jajjaba ne dun nami ummatu su hai tabai jujuri dan dau daloti wani ne jare ni kula gudda on bai du jira mun men kabo
malta da
ga ne sun dande
yo ja sanin jarelle arlalle kon kon isa len tan duri ori gurgurada be se banki se yedda man dira jarrada yole barsi fadda jiro kan badda gam moji borana kai sallallar de jenna meddun akasun se
akasun ma inne wa ne du mulat budda qab qalbi inna ma ya di suni garuma qabdi ata tu gammo kuji irrol to rad an tenne guddan latten ke sin jira
wanni makasa tin jaran ya ballo hosman tin fakkenna
du jira amma wanni makasa tin fakkenna yidi suni jaran gabbon di bi wanni ke len yesto fakkenna fama man barusa sadarka lamma fa ya ballo ha askule mahana makasa jirani bidani man kan isuma jare duri le isuma jare ma man barusa sadarka lamma fa sha laga jare le dani sanammo man barusa sadarka ro fa sha laga jare le dani ya ballo jirani bidani mo yalle man barusa at makasa laga jiran jafin kade jirti otelin borana oteli sha laga jare le dani duri osi ostel osi segula borana dani ya ballo ti ni jare jira ustel insun makasat jujurani inia ujete dabre wan inno jettu makasat ma uminni karu ujete inda lusun makasat jujurun doan faida qabdena tin fakatu ya dandan am wanni mulesu jira ado man banusa ado barchima tin jujurun ado barchisa to kachi tin katarani makasa qofa jujurun faida to kullun qabdu ya dandame ak mulati sa takya risati wan la tarokko wan isan qarachu dandan wan dan kado sulama ka sa tin jara ni wayima kauman jijjiirre maqaasaa jijjiiran giddu faayidaan qabdu soodduu magaala yaadalloo keessatti birrii bulchiinsi magaala yaadalootiin birri gara miiliyoon lamaatiin qabatanii amma jaaruu jiranii soodduu sun filaa heellaa achi jaaruu jiranii.
Sirbi jaataniin dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shifta Somaalii kanaan wal qabatee lafti biyyoo sila gaafas akkasii inni itti jabaatee itti mi'eechuu baate. Somaaleen lafteen guddoo fudhachuu fa'aa danda'a. Warumatti itti jabaatee tolchee sunii wal qabatee sirbam naddeen dhaatti kana bulchaa lafteen jaatanii mulchicha jaatanii yaadda'ee reebii jabaa ta'ee warri isa waasuu ta'ee jedhanii sirba akkasii taatanii yaadagee gubaaleen hin dhaatan sirba loon duulaaleen hin dhaatan.
Ayyalam nama maanta dubbisuu jiru kun Abtaadhii Liibanii Finfinnee dubbisuu jira. Abtaadhiin nama kitaaba Shalaqa Jaatanii Alii barreesse nama jaatanii waliin guddaas nama waliin barate. Nam waliin hojjetillee waan hedduun beekaa kitaabilan barreesse tokko afaan Ingiliziitiin barreesse Halammeessoo Kadhiyootan baasan immoo afaan Amaaraatiin barreesse. Abtaadhii guddoo si galateeffadha. Jaatanii hagam beekte eessa beekte?
Jaatanii hagumni barnoota jalqabee haasee hagumni lubbuu dabarsuutiin beekama. Fi karaanis arga kunu akka lakkoofsa Itoophiyaa gara 944 jaatanii man barnoota gali. Jaatanii nama akkaan fayyadee na gaafatu jaatanii kun nama waan inni eeggatu haanti isaa mul'atu. Yoo barnoota jiru nama akkamii naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama taasawna namni sibeekuutti taa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma ammaa kibbaa kana soomaliin hin qabatti haasaasii waraan qaratee hin qabatti haase hawwanta akka argan qabnu biyyi naannessee warra kan jiru ejjee akkasiin biyyi sana hin fudhanirraa dhowwee. Jijjiiranii darbiin fiigaa lafti nagaa taatee jennaan amma garbi sooma qajeele yoo waraana illee nam biyyi walta naannessee nam jire yoo nagayi bu'ullee warri biyyi walta qabeetiin nama walta qabee walii galanii waan biyyaa olaanaa hojjetan gargaaruu danda'u namni inni jibbu nama dabsu nama adoonni nama kanneen saamaatti gamu bari bari namni ilmaan fi barsiisas inni. Baratanii kun biyyaa wal dorgomanii bara hamtu walaadhaanii warra kan cuuwwanii gorsuun saqqisan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara yoo san gargaartan malee namni dhibiin nufee kan gargaaru hin danda'u jedhu soomalii nama duukaan ofirra fageessanii jennaan kun mukaan akkan biyyi fuuskan akkan hin tolchu jedhee haala hubinne waan sun sublakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhee jaatanii yoo gabaabsee waan isaa hin naan jette nama akkanaas.
Waan nuti turtii xiqqaaf hojii xiqqootu dhagaa guddannee jira. Jaatanii yoo iyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man bira jaarradha beesa baankii fayyadha jedhee isin keessumatti warra horii kan waan akkana kan ittiin qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddatee naan dhufe.
Yaadii isaa kanuun fakkeenyaaf mooranii horii loon guddaa qabu horii guddaa qabu horii kan gurguratanii fi horii kan ol keeyyadha jedhu fulaan keeyyatanii hin fiiftu baankii akki baankuun akki jaalamtu tolchi. Gorsaa dhaqee dadhabee jennaan nama horii guddaa qabu yoo horii ofii dhufeettanii ol keeyyachuu baatan horii keessanii oomee gurguree horii galaan baankitti isaanii ol kaayyatu namni yaada akkanaa qaba.
Jaatanina kun beeknu Libbaa Booraa bulchee lafa hedduu bulche kitaaba kan keessallee akka barreessitetti durii Sidaamoo Xaqqalaa Gizaatii jedhaan bulchee eege ammoo Hareer bulchee eege ammoo Booranaa deebi'ee fuula hedduu bulchee fuula hedduu rumare. Fulminni deemtu fatti yoo dhageenyees hin jennu nama qalbii dansa qabnan biyyi bulchuu danda'uu jedhani biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu male maal irraa argiti jaatanii.
Bulchaan gosi bulchuu hajjal jechuun itti kolchaa laaluu male namni gargarii baasu hin male akka namni haala wal sibee gargarii baasee jedhuun miti waan bariisuu kan baratanii biyyi isaanii wal dorgoman booran qofaan inni gosi cufaayyuu hanuun. Fakkeenyaaf wanni inni beeku misoomu wanni isa mul'ata yoo nagaa kan namni misoomu deemsisu nam biyya taa'anu nama akkanaa itti ramadaa jiru fuula cufatti waan akkanaa kan hin gorsu.
Bari inni biyyi bulchaa baay'isuun barjajjaba bara waraanaati bara waraan Soomaaleetiif Itoophiyaati barjajjaba akka biyyaatti wanni inni biyyaa hojjetaman. Amal jaatanii irraa namni maan barata fakkeenyaaf bulcha qajeela jenne bulcha gosaa dhiigu jenne waraan Soomaalee keessa fakkeenyaaf waraan Itoophiyaa Soomaalee keessatti nama. Gamsuun gama Itoophiyaa gamii kibbaa qicisee hin banne biyyi ollaa biyyi gos waliin jirtu walti jaaree jajjabeessee akka gamii sun citeetiin hin fudhanne biirado wejenne namjaba man rabaratani amali sarra
arab kajila nem dubate wanjid namabe sanne ma hanya hen nanjid waro la izafan uji za kibonta biyan gargara je yes uga da harakon yuru gargara bai
ke kitabu han ke ka tanma sena jatani ali rabar da shit man ta man ta jira
kitabu mu kan ne bai wa mamma balin na shi tin ala dishen tin makana ana sai kitabu kan nan sa wani hujja ya kiriya kabu shakhi wal hujjata nemi sanduri wal intaratan inna kana han ga fa da rumani wa an shakhabi har gidatti amma wa an gudu wa an bihu wa ana fani warra raqagai shine ga ake gal gudu police traffic gal ka warra ka ji ta gudu wal intarata bi warra police ke sa wal intarata bi gal ka amma na barno ka wal intarata bi gal ka ana bu ka godin bu wa warra ku nange an tun kelsinge wa ana kana wal tirabe tsegel
shalaka jatani lo hanan muku mala jatani ali mutum man dargi bakata jannani gara godin borana debe godin borana khisege gar taltalle hanan lun ture dargi bakata nan esa ni ege akamati jesan
akin kenani borana gabuoti kara gar te sale kan dake bi gurse achi dae achi da debe tammo la fun borana kan kesa kurato ko borani ko pesefi dake achi tae eje isa bonga da do ina morakar shi da gari ni ju yete boran ballaha ratti shi kabbe yinan kai kene yakkal kene yakkal kene man kisu sarkin ne se achi wori ara tika kula nani ala bakate do shi ju ya shi ka jera ni kun Nairobi harachi ta yeti achi eje khatama ke sa bae ti mami ti Nairobi khatama gale o tiri ne ta o tiri ke sa ti ga da ne mi shi je si tergani je sa
ta tani ba kun to ko di bisa gali sa ta ni lama Nairobi ke sa ti wori ergeniteni nami ergeteni jeetani sun keessa motumman Itoophiyaa leenatti qabaa jedhani kitaaba kan keessallee takkuun barreeffametti mana dutar keessa qabaa jedhani omtaateef iyyuu jaatanii ali waan hedduun qabatanii nami kitaaba kan kee barbaadeessa argataaf taate
ingiliziin ala gurguranii amaazoon jedhani jira onlaayinii bisachuun danda'anii achi bisachuu danda'e boorallee gargaa erga hin jirin argan Rift Valley University of the campus of the library of Raya Gai. University of Oromia Gai Jirsa Nata Oromo Jana Waldibaniya Kini Galamal Tu Jifkiyar Gasi Ganga.
Mahadurayin Kitabisa, The Life and Legacy of Shalaga Jatani Ali Tandu Jada. Jatani Gaf Jaisan Garna Magan Shantami Fokon Ta Jada Abta Adini. Abta Adi Gudda Galatefanna, Abta Adi Nam Gudda. Namduri Jatani Wali Mbara Chabay. Abta Adi Ngan Mufan Kisa Kitab Lambarra Isa Gudda Galatefan. Wan Jatani Ndura Jat Mannen Barnota Australia Fulak Kakahan Nijare Mumakasar Raro Jiran. Tariti Wan guddan saati kumre fu mallicillen jere tariti ko haniti manen barnota kan kessa partuman dansan wanna kakka dansan jirti jerani holga fulle wanto kimi jiraachu batulle hujinisa akna mi hiddun jirti arralle baddaf gam mojibi ya kessa fulum tu halalla bidiya abtaadi guddo sigala tefanna nanaga waga kessa
wanna dansa tefe galasi azigaruti
e jenne nagam bullan sora la kessa